Yo, Roshaf, yo, natu indano shwera shwera.
Kama mbaya mbaya, sende makanwangi bera kudichan. Kama mbaya mbaya, oromeni sende makanwangi bera kudichan. Kama mbaya mbaya, sende makanwangi bera kudichan. Kama mbaya mbaya, oromeni sende makanwangi bera kudichan. Fia, kama mbaya, sende makanwangi pero kudichanya. Koso sende keto tinju bechaya. Wade bedia kolo kindelo ya. Chalu sende nwangi churachia chia. Nurabaya, kudidia, midokea, udugoya. I wanna see my mission clear. Ngom wani kwaya ipolo wani fire. Beko pe kumaweka yubonge ya. Ngom wani kwaya ipolo wani fire. Beko pe kumaweka yubonge ya. Dota Mary Uganda Jackie boy, I'm Muslim, lemba send the way out, way out. Yo.
Kama mbaya ni mbaya, mali tapata kwa mani, ama kwa shida. Yeah. Marafiki wali nicheka sana, majirani wali nicheka sana. Eti mina sumbuka kwa miziki, nitapata nini? Hawajui kisho yangu. Yeah, yeah, yeah. Ata kwenye zimu nitaenda, ama kwa waganga nitaenda. Watutu waishi vizuri, mama akule vizuri. Kama mbaya ni mbaya, kama mbaya ni mbaya.
Kama mbaya mbaya, sende makanwangi bera kudichan. Kama mbaya mbaya, oromeni sende makanwangi bera kudichan. Kama mbaya mbaya, sende makanwangi bera kudichan.
Sarah can we cook shweer, I can go cool. Hey, Roshaf from Shina Shwe, Remalo Mitonero Row. I'm down the road, stressing alone. I'm ever on the loan. What kind of life is this, my God? Yeah. I oruma e akete ni kwong. Yeah, come with mo chero wanga tap, abi boy kadite. Show podo wanga de. I didn't team my nangu limuru, I nyoto kuditieng. My four shunya shwe, kadi god, abi mondo kadirimo, abi chiru. Repare be male mitune, I mess gang straight.
Kama mbaya mbaya, tutasaka pesa sana, mpaka statu bana. Kama mbaya mbaya, tutasaka pesa sana. Mpaka statu bana.
Walizani tutazima japo tena leo tunawasha moto.
Moto, moto.
Ilevo ya wakubwa, sio ile watoto. Wanabaki wanatutazama, kisi tutashuka japo si tunapanda.
Paga.
Wanabonga sana,
sana.
Tena maneno yasiyo na maana. Mbona kama unataka tupanchisha, ongeza sike, ongeza na shisha. Leta mademu wakukatika, na wakikatika ndio tunabambika. Ayo DJ, let's go. Ingoma moto, kama 44, atutalala mpaka kesho.
Kama mbaya mbaya, sende makanwangi bera kudichan. Kama mbaya mbaya, oromeni sende makanwangi bera kudichan. Kama mbaya mbaya, sende makanwangi bera kudichan. Kama mbaya mbaya, oromeni sende makanwangi bera kudichan.
Zenji zombi, kanywa musai. Paka samisa na chiromo tumbi. Reason ya kufuna simbi walai. Eno trouble tabu balafu. Rich ndi mazi mawambu murabu. Bar haters imba kubie kavu. Temuntisa nzendiro chafu. Wenzi chukira waje mbude. Sagala kuono nera vude. Chimanyi sente zivula tute. But people tugende tukale. Yo, Starboy Richie. The love is forever.